nisijirudia. Oh, nikikumbuka yale nilayapitia. Zaidi shahidi, moyo ndio unaojua. Oh, nikikumbuka yale nilayapitia. Zaidi shahidi, moyo ndio unaojua. Oh, na nasema wewe.
Inatosha baba.